radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heedi be studio tamani o do sa yo saki ko modo Ousmane Diko halanto on kabaruji gondi do di jodu men zone la presse le bmo ko Mamadou Keita wonane to boggi jande tu adade eggube ngengaji mu en le wuddu leedi meden senjari faade goddo non ana heddi e beydade ngalluru muttinde jabbi ko buri ujinaji jeego neddo hodube le d'accord de noga leedi leedi office de dum gana ciotteteede wi horebe gollirde de no balani ndema heeta ndartobe faande mabbe siga sodu e wi defobe ka cogu tamati beydi me fasanne tamati soode tenonde sappo fu kana noga yiɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla maɗo de studio tamani baasi jakkude sinoji le wuddu leydi meɗen ana heddi e guinde hewɓe ana ɓaɗo galleji ujunere ko ɓuri ujunaji jeegon wonki joppi gengaji mumen se garti le gallure motti nde gollirde hinne e yurmede hokkude taƴiral oɗo kabaru du holliti waɗan ko wawi fu fa huncana ɓeɗo yimɓe caɗele mumen keɗɗana hen Mamadou Sama Sew
ko ɓuri hewde ɓeɗo e guɓe ɓe iwri cercle bankas kuro e bagnagara ɓe dentama bisimede nder hakke nokkuji noga e mahaɗi ley gallure motti e kaña séware to sukara to tan na woodi ko ɓuri temeɗe jeegomo yimɓele ana ɓeɗo hakkeji temeɗe taton worɓe ko ɓuri temeɗe taton rewɓe e ko ɓuri temeɗe taton sukaɓe woɓɓe bisimama nder galleji e misalo hakke temedoro e capanɗe joyon bisima wakkati joni o e ley galle mentankoɓe to motti toon ɓeɗo yimɓele gaari e amen e dow teɗaji mawɗi eɓe gondi non e sukaɓe e kaña mawɓe ɓe kewa noon fe cellal fa hunde ɓe ngala fof ɓe joppi tun ɗum woni ko holliti yimɓele hoɓɓe gonɓe tun gollirɗo développement social e kaña pabatoɓe mum en ɓe kay kolliti wiide gaɗi kala ko hani dawrede tafun banggal guure e kasidina goɗɗe ewi hooreɓe gollirɗo nde imma darajina goodi yalla kabaru wattu ndungu o e kaña gidali bonandaji jam akkuncina hoore
hono gollirde hinne e yurme nde kaña gollidi muɗum ka mbi dulla kasidina wallugol ɓeɗo yimɓe gengaji e guɓe gengaji mumen nenno e wi hoore muɗum du ɓe yimɓe notete eɓe gondide e windel fa anden o poti Boubacar Diallo hooreje défense et protection sociale gollirde région motti nde sefodike Fatou Yattara keɗɗana hen Mamadou Sama Sew
gila egguɓe ɓe puɗɗi warde ga mine gondi windude inde kala e mabɓe saabi ñande fof dayagarɓe min gotta ɗum fewi windugol inde mabɓe ballaji duna gondi waɗede wakkati joni o banggal guura e ko nande muɗum batte pabato amen hono UNICEF ko heewi huncanama hoore danki kewɗi darnama fonciji kewɗi asama fa hande batte ɗeɗo pabatoɓe hono UNICEF sukaɓe heɓo heeɓi nokkuɗo e kintinto golle on dun sukaɓe egguɓe puɗɗiɓe yaade école nokkuji dun na godi banggal kasidine eggugol mabɓe saabi jamna doro nokkuɓe goni wakkati joni o ndenno ɓe yata fe caggal umadiraji ela pat fe bonandaji jam yetto nokku o ndenno eɓe gondi miijaji no ɗum wawata dawrede fadde ndungu o ndenno ana hani ɗum yamne
kala ko jiɗon famidade noon pooɗe fayde o ɓeme ame ande Facebook na Twitter oɗo mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon deƴinare noon warti beete hannde duwonsa caggal iblisaji keeñe le luuma ngallure nde yo guykaji temedere kolce holsere peetaka e duwonsa yimɓe jogiiɓe kaɓorɗe ɓorniɓe kaddude donsonkoɓe waɗi kaɗo iblisa ndenno yo daabaji kasidinanoɗi banggal juurde nde keɗɗan seeɗa gooto gonɗo toon ko sefani en
ƴan duwansa ɗo ɓe luuma heɓa en nadde saabi de jonsonkoɓe nani nayi haa ɓe gujjano hedde laamu mondoro toon gadda cotta booni ay jomiraɓe muɗen yii luuma booni toon ko sotta kamɓe ɗu ɓe kaani donsonkoɓe ha donsonkoɓe ɗu le cogge tati ɗe ko booni ko tan ɓe nangi ko ɓe nangi ko hujjol hecci keega so minen kadi hunde fu men maatay so wona keeŋe ɗum luuma duwansa ɓe jii fulɓe gari fii gorko gooto saabi omo wattino kadle donsonkoɓe ko donsonkoɓe gari fulɓeɓe cakke fay gooto kadi yiyaka caggal mum sordaki en jalti e ministrement min jii eɓe kalda e donsonkoɓe a caggal mum donsonkoɓe kay mbiɗi luumo ngo kay naatay keega hannde ɗo min goni ɗo kay vraiment jam kay no woodi tofol
sukaɓe temeɗe ɗiɗon du jogiiɓe talki seeda fu tilima yontere ƴaɓɓine nde jande faamu golle no golle du dartirte le ñalaɗo sappo e ɗiɗi ɓe keeɓi faamu muɗum le ko ANP darani ko nanno kanko Moussa Malle e Aboubacry Niatara wonkoɓe keɓanne le faccitago Mamadou Sama Sew e Ousmane Niali Boly
e wi ANP fandande jande yo fandartobe hebude golle be beedene faamu hawrube henbe be yole komin ngaji jeego le ngallure bamako de beedininde be faamu dum ana waye wadde faabe beede welde hore hebude golleji goddi dum wonno ko Ibrahim Agnok directeur general ANP holiti wiide
la projet imma de mudum hun tagul hore jogola ndarto golle min tagi dum ko heewi andana sifa tewtugol golle sato dum jo hello imma daraja mabbe
e wi Ali Cisse kajala hala hawrube jande de be wadan faabe be da famu tagal diplome ngaji dibe jogi di do teutugol golle le ko warata
je voudrais égrener
tagal guldo famin golle limtanan onno sifaji yoga teutugol golle wono teutudu golle wono andude golle de mawde de wono fufinaade sifatu tundral hakilaji hebgol golle ko nyadum wono windir tal kuru teutugol golle e ko nande mudum
ministre kumini do kabaru golle e jande golle kanyu holiti wiide ana darte sukabe be de tinare fa han e habgol kumi do darte gol golle maître Jean Claude
il faut que vous croyiez
an hani tewton holare koyamun tejron wiide odam bawani golle tetetedo kala kulati sifa golle mo on totta denno gladjuni hewti on faminama dido sifa di fuf patfi domon jehe gladjuni le biroji di tewtoyde golle patinjebe fay hunde
taper à toutes les portes
on a di jande jukina wadde le region ngaji kedidi le ko warata
ndungu ana gandofu hono remobe office segube kana gondi e tekkinde kumol fa keba remde non le office o kana jogoda leydi e leydi non ciotataake e wi horebe office o hebdu kana hono jaba do dame kewdo ka le gollirde lamade hono hebirte hono fu kebirta ngesa le office o Mohamed Cisse kejado sijin lamani gondo ton wonko hebane le hen keddane Mohamed Samse
hebugo gese le office du Niger yo merenon nanugul talkitan na heja woni ko holiti bamoy keita kanko ni horajo gullido moni ne faaba fawde en demobe office o fajitini min hono fuf gese hebirte le office o
la démarche est très simple d'abord
la dramu dunna ya mbudo yebantaki office tan nande talki do inde directeur o fajitinde etaruji hasintinade en nokku jo en métier hokete
aux exploitants de métier
siki wala fi wakat jun o mo fuf na yidi hebude gese le nokku office ko buri ujunere talki ngoni neldadi to office ton ko heddi feccedene na famdani dido talki di kaddo na fa hande kanko bamu kita o
les besoins sont largement
ko hasindina ko na famdani sanne ko wodi ko patte mudum jati yimbe le medal heddi sagumun en sabi so hakke talki unya idi fa unyaaji nay nannama tawene ko wodi ko burata taruji temedo joy bangal ne do goto tar goto hakki temedo jontan loto hunkene do hore
satisfaire ke 500 demande
ndeba kulitibede odo alhali o yottida la modon non danna Abdoulaye Daou kanko woni kedjado kala nawtortobe gese office o
bo ya de difficulté puisqu'il y a
la jina ngudi sabi tadere bangal leedi dun nawudi ana goto fuf wata hebude gese nkuji ngudu do dini na pondoni kasindina ka do fu tawade ana wodi yimbe ne kebobe gese mun en hitande mun nami takki mabbe jati
c'est des problèmes de champ
Abdoulaye Daou na dar kala neldube talki mun en to office tun yo ngatra di hakilo yala dido talki na kebene jawabu no yawiri
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden hono kebam faamu yimbe jogibe kabardo be anda ko ngoni non kippike kenya wattu beta o wuro sumuni le commune masina do hakko mudu e gallure de non yo kiloji nogay goto heddi ke hen joon wobbe du barmi fa naba masul doktoro segutu General de brigade Mamari Kamara gouverneur région Kulikoro Odu ana wonno yontere jappinde banamba fayide e hijande larma mali dakune tonde yo yettude be e beedande be kuyam e inde laami be leendi nebi moton nan haalaji dogi do no o worri no be gorri fawade no be gollirta faanda rende yimbe e jawlum en wolliti be gadanta ko waawa fu fa le golle mabbe beeda tengde yimbe korono le region motudu njalti fa kewi hollitinde anan gondi e larme malidu dande be balli be non tidude njareni le camp o yo ONG Church for Common Ground le projet bâtissons ensemble darani o jama sogu tamatidu beedi ke fasane sigaso handen do gonden do tamatire sottete nawnde sappo fu kana nogay e wi sottobe de de ndungu ka fewndi fu tamati yaran tagal fa ciogu mudum beedo defa non bi dum wili juuda fa sanne do kaddude di do kabaruji kedde hedal fa hande yewtere am ana yeso yen tawdo ko waraji